Sikwisonto lesithathu kwe series yethu ekhuluma ngevangeli zama ukusenza sonke si understand lento yevangeli ngokuphelele ukuthi uNkulunkulu usenzeleni. Kwisonto lokuqala sakhuluma ngendaba yesono, sasichaza ukuthi siyini nokuthi yini uNkulunkulu abe nenkinga kangaka ngaso. Kuleli elalandela lelo sakhuluma ngokuthi umuntu akakwazi ukuyisiza yena ezonweni zakhe. Kuleli lanamhlanje ngizokhuluma ngokuthi inkokhelo yesono iwukufa nokubhujiswa. Lokho ngizokhuluma ngakho namhlanje. Kuleli elilandelayo sobona ukufa kukaJesu efa endaweni yethu ukuze sisinde ke kuleyo nkokhelo ngenxa yezono zethu. Bese elilandela lelo sikhulume ngokuzalwa kabusha ukuthi kuyini, sikhulume ngokukhula ebungcweleni uma umuntu esezelwe ngokusha nokungena ezulwini. Amen. Kubalulekile ke bathandwa ukuyi-understand indaba yengozi sikuyona ukuze umuntu a-understand ukuthi usindiswa kwini. Insindiso ukusindiswa engozini. Kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi yini leyo ngozi abasindiswa kuyona. Yebo, isono sinezinto eziningi ezimbi esiyiletha empilweni yomuntu. Buningi ubuhlungu obulethwa isono. Kodwa okuyikona okuwesi kunakho konke okwenziwa isono kumuntu ukumyisa esihogweni umuntu. Lento yesihogo ke ayithandeki nakuthina sisindisiwe. Iyasabeka, ayimnandi ukuyicabanga, ayimnandi ukuyikhuluma. Ngakho abaningi bangene esilingweni sokuzama ukuthola indlela zokulisuppressa leli qiniso lesihogo. Khona bazothi amavesi akhuluma ngesihogo eBhayibhelini asimbolikhi wonke, asuke veza nje ukwahlukana komuntu noNkulunkulu. Hayi ngoba kahle kahle kukhona ubuhlungu obufizikali oblasting unaphakade umuntu ayongena kubona. Khona bathi yebo sona sikhona, kodwa phela kuzukuba into yaphakade, umuntu uyongena isikhashanyana akhokhela izono zakhe bese eyaphuma lapho esihogweni. Ngoba kunzima engqondweni yomuntu nasenhliziyweni yomuntu ukwamukela lento yokuhlupheka netorture engasoze yaphela forever and ever. Abanye bafundisa lento yokuthi umuntu ma efa engakholwa ziyacima izibani, athule njengesilwane angabe saqhubeka alonto zaphile. Khona amabandla akhuluma lezi zinto njengoba ngichaza zama doctrine azo lawo mabandla, ngenxa yobunzima bokuwamukela leli qiniso uNkulunkulu asifundisa lona ngendaba yesihogo. Kodwa ke iBhayibheli licace njengemini, njengoba ngizozama ukukukhombisa namhlanje amavesi ayivezayo lento. Sibuza umbuzo wokuthi yini punishment yesono, and kucace ngokusobala ukuthi izwi likaNkulunkulu lisifundisana. Indlela engizoyiqhamukela ngayo, ngizobala izinto eziwu-4. Number 1, ngizokukhumbuza ukuthi uNkulunkulu uyasehlulela isono. Okwesibili, ukwehlulela kukaNkulunkulu i-punishment iwukufa nokuhlupheka. Lokufa nokuhlupheka kubandakanya isihogo kukhona, number 3 lo. Bese unumber 4 ngizama ukukuvezela ukuthi lento yesihogo is the worst thing engenzeka kumuntu. Into ebhlonke ubuhlungu obungasoze baphela. Lezo zinto eziwu-4 engifuna ukuyiveza namhlanje. Ngicela ke siqale kwabaseKorinte besibili uchapter 5. Ngizonifundela amavesi amaningi, kodwa angizukuchaza kaningi. Uma ungavuli ungakwazi nje ukungilandela. 2 Corinthians chapter 5 sikhumbula la ukuthi uNkulunkulu uyasehlulela isono. Asizukuyekwa isono ngalendlela abantu abafisa ngayo nababuye bacabange ngayo. Abantu bayakwazi ukuyixolela bona ezintweni ezimba bazenza badlule kuzona, futhi bafise nokuthi abanye abantu nabo badlule eyintweni ezimbi abazenza. Kodwa akusinjalo noNkulunkulu. UNkulunkulu akedluli emaphutheni wena owawenza nami engawenza. Akedluli uNkulunkulu ezonweni esake emsazenza, azikho ayikhohlwayo. Azikho angayuphindisela kuzona izono zethu. Either umuntu uthembela kuJesu bese izono zakhe ziphindiselwa ekufeni kukaJesu, noma uNkulunkulu sazokwahlulela yena umuntu ngezono zakhe. 2 Corinthians 5 verse 10, ngokuba thina sonke simelwe ukuba sibonakaliswe phambi kwesihlalo sikaKristu sokwehlulela, ukuze yilowo nalowo amkeliswe njengalokhu akwenzileyo esesemzimbeni, noma okuhle noma okubi. Thina sonke sisazoma phambi kwemantshi, amagama enkantolo lawana. Makuthi umuntu sazobingelela imantshi, thina sonke sisazoma phambi kwesihlalo sikaKristu sokwehlulela. Bese yilowo nalowo kuthina wonke umuntu amkeliswe, anikezwe, avuzwe njengalokhu akwenzileyo esesemzimbeni esaphila, noma okuhle noma okube. Wonke umuntu usazokwamkeliswa umvuzo wazo zonke izinto ake azenza, nezinto kwakuthiwa akazenze wangazenza. Sisazokwahlulelwa sonke ngezenzo zethu. Mangidlula kuleyo ngingahlali kakhulu, ngifuna nje ubone lapho ukuthi uNkulunkulu uzozahlulela zonke izono. Yini ke i-punishment ayoyikhipha uNkulunkulu makuthiwa uyokwamukelisa ilo nalowo ngakwenzileyo? Yini ayoyamukelisa laba izono zabe ziyobe ingaxolelwe? Ngoba thina noma siye kwahlulelweni asikwesabi, ngoba sinethemba lokuthi uJesu sewakuthatha ukwahlulelwa kwethu kwabe kwaphezu kwakhe. Asinayo into yokuyesaba. Kodwa umuntu oyoma phambi kaNkulunkulu engacashile ngoJesu, kuyoba yini ukwahlulelwa kwakhe? UNkulunkulu ubetheni ngalokho? KuGenesis chapter 2, wamemezela uNkulunkulu kwasekuqaleni ukuthi inkokhelo yesono iyoba ukufa. Kuverse 17 kaGenesis 2, kodwa ungadli kwezomuthi wokwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi. UNkulunkulu unikeza u-Adam lowo myalo. Ungadli esihlahleni esithize sasilapha ensimini kwingadi uNkulunkulu ayibabeke kuyona, ngokuba mhla wadla kuwo uyokufa nokufa. I-punishment yokweqa umyalo wami, yakhumbula sathi isono ukweqa umyalo kaNkulunkulu. Isigwebo sokweqa umyalo kaNkulunkulu kuyoba ukufa. Adam, uNkulunkulu umdalile u-Adam uyaphila, mhla wadla kuyongena ukufa, uyofa Adam. Bese ku-chapter 3, uma sebonile uNkulunkulu esebagweba, uyabona ukuthi lokufa akuzi kodwa, kodwa kuza nenhlupheko. Punishment yesono iwukufa, ukufa okuhamba nokuhlupheka, njengoba kunokuhlupheka okungaka emhlabeni. Uthi kuchapter 3, wesifazane wathi, ngiyokuzwisa inhlungu eyinkulu usakhulelwe, uzwe imjunju lapho ubeletha, uyohlala ulangazelela indoda yakho yona ikubuse. Sekuyoba buhlungu ke manje eyintweni uNkulunkulu abekade edale ukuthi umuntu azenze zingekho buhlungu. Kowesifazane ukubeletha sekuyoba into yobuhlungu. Ngenxa yesono sekuzoba khona ukufa, ukufa kuza nobuhlungu bayo yonke inhlobo. Endodeni kuverse 17 wathi, ngenxa yokubulalele umkakho wadla isithelo engikudonse ngendlebe ngathi ungasidli, ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Uyokhandleka ukuze uthole ukudla kuwo iy'nsuku zonke zokuphila kwakho. Sekuyoba nzima-ke manje ukwenza umsebenzi nawe ndoda uNkulunkulu abekubizele wona wokusebenza le nsimi wakho ukudla kuyona. Sekuyoba yinto oyijulukelayo. Kuverse 18, umhlabathi uya kukuvezela ameva namakhakhasi, uphile ngokudla okuvela kuwo. Uyokujulukela ukudla oyokudla, uzubuyela emhlabathini owathathwa kuwo. Njengoba uwuthuli uyobuyela othulini, uzofa, kodwa even before ufe uzohlupheka. Nisenamba ncwele. Kokhelo yesono iwukufa, ukufa okuhamba nokuhlupheka, ingakho kunosize emhlabeni, ingakho sifa physically. KwiTestamente elisha kuRomans 6 izwi likaNkulunkulu ligcizelele lento eyashiwa kuTestamente elidala kuverse 23 kaRomans 6 ngokuba inkokhelo yesono ingukufa kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siwukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Inkokhelo yesono ukufa, ipayment, ipunishment, isigwebo sesono ukufa. KuRomans 5 uverse 12 ngakho ke njengalokhu isono sangena emhlabeni ngamuntu munye uAdam nangesono kwangena ukufa ngokunjalo ukufa kwabehlela abantu bonke ngokuba bonke bonile ngokona kaAdam leyantu uNkulunkulu ayeshilo yenzeka ngempela kwangena ukufa emhlabeni wafa uAdam nabo bonke ake abazala bafa kuze kufike kuthina sonke siyafa futhi sonke siyahlupheka ngenxa yesono, ipunishment leyo uNkulunkulu ayinikeza abantu bonke ngenxa yesono. Na ukulento yokufa bazalwane ngisakhulume so far nje ngokufa okufizikal nokuhlupheka kwasemhlabeni kodwa kulento yokufa mase uNkulunkulu eqhubeka ambula uyasivezela ukuthi ubale kuyona nesihogo asibiza ngokufa kwesibili. Ukusho ukuthi uNkulunkulu wayethi kuAdam mhla wadla uyokufa wayengakhulumi nje ngokufa okufizikal lokhu sonke sikwaziyo kodwa wayikhuluma nangokufa kwaphakade okubizwa ngokufa kwesibili ezwini likaNkulunkulu. Siyayibona leyo nto kakhulukazi encwadini yesambulo. Thani ngifundele amavesi ambalwa encwadini yesambulo kuchapter 2 uverse 11. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni, onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Khona into ethi ukufa kwesibili. Yebo abazalwane bangoniwa ukufa kokuqala futhi uJesu wayebatshela ukuthi ababekezele kuze kube sekufeni. Sometimes ukuphilela uJesu kubiza ukufa, ukufa kokuqala kukhona kodwa labathenjiswa ukuthi ngeke baze bathintwe ukufa kwesibili. Khona ukufa kwesibili iBhayibheli elikhuluma ngakho. Inkokhelo yesono ingukufa, khona ukufa kokuqala, khona nokufa kwesibili. Kuchapter 20 khona la kuyisambulo uverse 6 ubusisiwe futhi ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla kodwa bayakuba ngabapriesti bakaNkulunkulu nabakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Kuyoba khona ukuvuka okuthu uma uJesu ebuya uyovusa bonke abakholwayo kuqala kube abuse kanye nabo bese kupheleni kombuso wakhe eminyakeni e-1000 avuse nabantu abangakholwa esebavusela ekwahlulelweni nasekulahlweni. Lithi ke leli vesi babusisiwe abayoparticipator ekuvukeni kokuqala ngokuba kulabo ukufa kwesibili akunamandla. Bona ngeke basaya kulokufa kwesibili labo abayovuswa uma uJesu ebuya ngoba kuyobe kwabantu abakholwayo izono zabo ekade ixolelwe. Kodwa ngifuna ubone again lokufa kwesibili iBhayibheli elikhuluma ngakho kuverse 14 khona chapter 20 ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo. Nalelinye igama manje khona into kuthiwa ichibi lomlilo, lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo. Uverse 14 low lokufa kwesibili siyanikezwa incazelo manje ukuthi kuyini. Kuyichibi, ichibi wena wabona iziba nje samanzi kodwa iziba lesi okungasona samanzi, iziba somlilo. Kuverse 15 uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Izwi likaNkulunkulu liyasambulela khona ukufa kokuqala okuyinkokhelo yesono kodwa futhi khona ukufa kwesibili okuyinkokhelo yesono. Lokufa kwesibili kuyichibi lomlilo, bonke abantu amagama abo angabhalwanga encwadini zalabo abasindisiwe ngenxa yokufa kukaJesu bayakuphonswa kuleli chibi lomlilo, lokho kuwukufa kwesibili. Inkokhelo yesono ukuphonswa echibini lomlilo after umuntu esefile ukufa kokuqala. Kwisambulo 21 verse 8. Kepha amagwala abangakholwayo, abanengekayo, ababulali, abenza izono zokocansi, abathakathi, abakhonza ithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesalfa isibabuli. Lokhu ke kungukufa kwesibili. Nise number zalwane. Inkokhelo yesono, ipunishment yesono, ukuthi uNkulunkulu ababulala abantu njengoba befe emhlabeni. Kodwa akugcini lapho. Inkokhelo yesono, ipunishment yazo zonke izono umuntu ake azenza, ukuthi alahlwe kwi-lake evutha umlilo nesalfa. Isalfa kwakuyileduze substance nje owawuthi uma uyishisa isheka lula bese ikhipha intuthu eningi enuka kambi. So ke indawo yomlilo enephunga elimbi nentuthu ehilayo, abantu abayophonswa kuyona esipunishment yezono zabo. Now engifuna ukukuveza ke manje bangcwele ukuspenda isikhashanyana ukukhuluma ngokuthi lento yesihogo noma ngiyikha phezulu ngidlula masinyane kuyona is the worst thing engenzeka kumuntu. The worst thing, into embi kunazo zonke ezinye izinto engasikwehlele njengomuntu. Ibhlungu kunazo zonke, futhi ubhlungu obungasoze baphela. Izinto ayifani ngokwamazinga obuhlungu. Ziningi izinto ezibuhlungu, kodwa ayilingani ngokuba buhlungu. Futhi nezinto noma zibuhlungu ziyabekezeleleka uma zizoba buhlungu isikhashanyana. Ngengizoma bekhuluma ngobuhlungu bokuteta umntwana, uyabekezeleleka ngoba ubuhlungu besikhashanyana obulandelwa intokozo yokuba nomntwana. Lobu besihogo ubuhlungu obuwesi kunabo bonke obunye. Cabanga into ebuhlungu kunazo zonke ongasuyicabange. Isihogo siwesi, kodwa futhi siwubuhlungu obungasoze baphela. Ngifuna ukukhumbisa amavesi ke manje agcizelela leyo nto leyo. Ngicela ukuqala kuMathewu kuchapter 10. Uverse 28 wakhona. Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba esihogweni. Kunezinto ezimbili la ezesabekayo bazalwane kuleli vesi. Ziyaqhathaniswa bese siyayalwa ukuthi sesabe yipi ukwedlula enye. Kuthiwa singabesabi abantu ababulala umzimba, abantu abanquma amakhanda, abantu abagwazana ngemmese, abantu abakushisa ngomlilo, babeshiswa abazalwane, abantu abazokufaka kwi-acid kuncibukalise, abantu abazokuthotsharisha bakuhluba isikhumba, bakukopolota amehlo, bakunquma ulimi. Ningabesabi labo. Yebo iyesabisa leyo nto, kodwa ningayesabi leyo nto leyo. Ungamesabi umbulali. Ungamesabi umuntu ongakwenza okumbi emzimbeni wakho, angabi namandla okubulala umphefumulo wakho. Kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba esihogweni. Isihogo siwesi kunayo yonke into umuntu angayenza emzimbeni wakho. Lonke uhlobo lwetorture abantu abangakwazi ukwenza lona emzimbeni wakho usaphila emhlabeni alinakuqhathaniswa kunalento eyokwenzeka esihogweni. Esihogweni kunohlobo lwetorture uNkulunkulu ayolinikeza abantu abangayukuphenduka olwedlula bonke ubuhlungu obupossible emhlabeni. lama verse asifundisa lokho. Athi noma zesabeka lezinto zombili kodwa yesabanile kakhulu ngoba iwesi kunale enye. Niyezwa bazalwane? Noma ungangayi understand izinto eziningi ngesihogo. Noma okunye kungafiphala kungi-understand ngemqondweni wakho. Kodwa yazi lento ukuthi isihogo siwesi kunayo yonke inhlobo yobuhlungu obuphosebule emhlabeni. Ayikho into umuntu angakwenza onemhlabeni ewesi kunalento umuntu ayoyizwa uma engena esihogweni. Ngakho kunokuthi uye esihogweni ncamela ukuthi kwenzeke noma yini kuwena la emhlabeni. Ku chapter 13 khona ku Matthew Matthew 13 verse 41 indodana yomuntu iyakuthuma iingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi zibaphonse esithandweni somlilo lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Jesu mayibuya uyothuma iingelosi zakhe ziqoqe bonke abenza okubi zibaphonse esithandweni somlilo. Igama elichaza umlilo obaswe kakhulu oshiswa kakhulu kukhulunywa ngalo leli yachibi. Uthi ke uJesu lapho kulowo mlilo kuyakuba khona ukukhala ngoba kubuhlungu abekho abayokwazi ukuqinisela. Kukhona abantu uSathane abadida ngezinye indlela. Ba bantu vele abanesibindi ngokwasemhlabeni ngokwendalo yabo. Bayakwazi ukuqinisela. Bese bekhohliseka ukuthi yebo bazwa isihogweni kodwa bayoqinisela phela njengawo wonke amanye amadoda. Zonke izinto ziyaqiniseleka soke bayofike baqinisele nasesihogweni. Bakhona abantu ekukhohliseke endlela abakhohliseke ngayo abayitshela nje ukuthi vele siyakhona samba sonke. Siyobe siphuza khona utshwala bethu, siyobe sithuka khona inhlamba yethu, bekhona lento ye solidarity ukuthi siyakhona sonke siyakwamukela, futhi siyobona phambili. Bakhona abantu abacabanga kanjalo. Abawafundi lamavesi lawa futhi abawakholwa lamaqiniso uNkulunkulu awaveza la. Akekho yoba nesibindi, akekho yoqinisela ngalelo langa. Kuona wonke umuntu nonesibindi esingakanani ziyokwehla inyembezi ngalolanga. Kuleyo ndawo kuya kuba khona ukukhala. Wonke umuntu uyokhala esihogweni. Akekho yoqunga. Kuyoba impossible ukuqunga. Ziyaqungeleke zasemhlabeni izinto, ayiqungeleki leziyana uNkulunkulu ayobezenza kubantu esihogweni. UNkulunkulu owadala umuntu uyayazi tolerance yakhe yobuhlungu. Futhi lemzimba esiyobe abantu ababenayo esihogweni ayifani nalemzimba esinayo manje. Ngoba lesinayo abantu basazofa bazovuswa abantu emathuneni benemzimba eyahlukile kulemzimba abanayo manje. Bazobe benemzimba engafi. Angazi noma mhlawumbe nendlela ezwa ngayo ubuhlungu yobe yahlukile yini, kodwa esikwaziyo ukuthi akekho esihogweni oyobe esha equnga nje abekezele. Wonke umuntu ziyobe zehle inyembezi. Kusho uNkulunkulu omaziyo umuntu osidalele futhi isihogo wadala nomuntu, awukwazi ukuhlakanipha ukwedlule yena. Mayethi kuyokhalwa, kuyokhalwa ngempela. Bese ethi kube khona nokugedla kwamazinyo. Ukugedla kwamazinyo iningi lethu asijwele leyo nto, asazi nokuthi kukhulunywa ngani ngoba asikaze singene esimeni esinjalo. Amazinyo agedla ma umuntu esedlula kwitolerance yakhe yobuhlungu. Ma ubuhlungu sakwazi ukubekezelela, uyaqunga noma zehle inyembezi, ukhale noma kusaphuma iphimbo, uyabona ukhale. Kodwa uma umuntu efika la ubuhlungu bedlulele khona kuyena, akusakhaleki. Sometimes ayisehli neinyembezi, use in despair, traumatized, ushocked, uyaqhaqhazela namazinya ayaqhaqhazela nje kuphela. Sengathi uphanjanelwa ingqondo manje umuntu ngenxa yobuhlungu asuke ebuzwa amazinya gedla mase kunjalo. tolerance yobuhlungu is exceeded. Kodwa futhi amazinyo agedla mase kuphela ithemba. Umuntu akwazi uqinisela mayisabona ukuthi khona ukukhanya at the end of that tunnel. Kuzohamba kuhambe kube ngcono, aqiniseleke umuntu. Kodwa ama ukugedla kwamazinyo kuveza ukulahlekwa kwethemba. Lento manje ngizwayo ayisophindi bengcono. Angisophinde ngirecover kulesimo. Ukuphela kwethemba ikona lokho kusimbolizwa ukugedla kwamazinyo umuntu engasaliboni ikusasa nephambili. Bonke abantu bayobe benjalo esihogweni. Encwadini kaMark ku chapter 9. Verse 42. Mark 9, verse 42. Nalowo okhubekisa abemunye kulaba abancinyane abakholwa kimi, kuyakuba ngcono kuye ukuba itshe lokusila lebabegaya ngale izinto ligaqwe entanyeni yakhe aphonse olwandle. Kungcono ukugwiliziswa amanzi angene emakhaleni ahila amaphaphu ufe kanjalo kunokuthi uye esihogweni. Kuverse 43, uma isandla sakho sikukhubekisa sinqume, kungcono ukuba ungene ekuphileni unesandla esisodwa kunokuba uye esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezandla zombili. Ubuhlungu bokunquma isandla sakho, usike isandla sakho sinqume wena, bungcono kunobuhlungu basesihogweni. Verse 44, lapho impethu yakhona ingafi, khona nempethu la somehow. Umlilo kodwa futhi khona impethu ehlala khona, ubuye ngesinye isikhathi uthola umqondo wento engachazeki. Wento engakazi bonakale nengqondo yomuntu engakwazi ukuyipicturisha. Akuyona into esingayibekezelela isigogo. Lapho impethu yakhona ingafi, nomlilo wakhona ungacimi. Uverse 45, umunyawo lwakho lukukhubekisa linqume, kungcono ungene ekuphileni uqhugela ngonyawo olulodwa kunokuba uphonswe esihogweni emlilweni ongacimekiyo uneenyawo zombili. Kungcono ukusika unyawo uzwe lobo buhlungu, uphile kanjalo ungenalo unyawo, kungcono kakhulu kunesihogo. Isihogo asifaniseki nobuhlungu bomzimba basemhlabeni. Verse 46, lapho impethu yakhona ingafi, nomlilo wakhona ungacimi. Verse 47, umiso lakho likukhubekisa likhiphe likopolote, kungcono ungene embusweni kaNkulunkulu uyichide uneselilodwa kunokuba uphonswe esihogweni unamehlo omabili. Lapho impethu yakhona ingafi, nomlilo wakhona ungacimi. Indlela kaNkulunkulu le bazalwane yokusethusa, yokusitshela ngobuhlungu nama-degrees obuhlungu. UNkulunkulu ufuna ubulinganisa ubuhlungu, ubone ukuthi ubuhlungu besihogo budlulele, abufane nabo bonke obunye ubuhlungu basemhlabeni, khona uzosibalekela ngayo yonke indlela isihogo. Ngicela ukunifundela isambulo 14. Abaningi beni bayazi ukuthi ilama vesi uNkulunkulu awasebenzisa ukungisindisa mina. Ave ngithandaza ukuthi awasebenzise nokusindisa abanye kunina. Kwisambulo 14 sibona mhlambe the worst thing ngendaba yesihogo ngokucabanga kwami, at least kowami umphefumulo. Ngoba lokho ebengikuchaza ngaphezulu bazalwane, bengizama ukunivezela ukuthi isihogo siwubuhlungu obuwest bunayo yonke enye into ebuhlungu empilweni. Niyalizwa lelo point lelo? Ayikho into ebuhlungu kumuntu njengokuba sesihogweni. Awukazi ubuza ubuhlungu obufana nalobo, awusoze futhi ubuzwe until uze ungene kubona. Kodwa manje into eyenza leyo nto imultiplyeke ngendlela engacabangeki kowami umqondo ukuthi lobo buhlungu obunjalo abusoze baphela. Abusoze baphela nanini. Ngiyange ngithanda ukufanekisa ngokuthi uyo ngelanga oyongena ngale sihogweni, day 1. mhlambe must assume ukuthi kuyobe kusano 24 hours asibali isikhathi ngale uyosha for a few hours usemlilweni oshayo ungafi uyayicabanga nje indaba yokushi hour uyacabanga indaba yesandla esisestofini ezivuthayo uboshelwe kusona singasuseki ithi nje uthi uyasusa isandla singasuseki siboshelwe kulento le uma ucabanga lama move torture kwaphela ihour usha ungafile uzwa lokho obuhlungu bousha kanjalo for a whole hour bese kuphela usuku usha kanjalo nolunye usuku pheli sonto usha kungekho ukuphumula akukho ukuthi khona ibreak kuphele inyanga kuphele unyaka usha kanjalo nonstop kuphele iminyaka ethi phele iminyaka mawubuka phambili kusasele iminyaka ngeminyaka inkulungwane zeminyaka akusoze kwaphela forever and ever sekuyohleze kunjalo for good iyesabeka leyo nto bazalwane into eyenza abantu bangathuki ukuphuphuthekiswa kwenqondo zabo nokuba mnyama kwenhliziyo zabo ubumele ukuyibalekela into enje bekumele ungaqinisele ezonweni zakho Ngoba ngeke uze uyibekezelele lento le. Kwisambulo 14 uverse 9. Kwabuye kwalandela futhi enye ingelosi yesithathu yamemeza ngezwi elikhulu ithi Uma kukhona okhonzisilo nomfanekiso waso nofumene futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe bona bonke abantu abangakholwa laba balandela uSathane naye uya kuliphuza iwayini lolaka likaNkuluNkulu elilungisiwe lingaxutshiwe lathanjiswa esitsheni solaka lwakhe uyakhlushwa ngomlilo nesibabule phambi kweingilosi eyingcwele naphambi kweundlu verse 11 intuthu yokhlushwa kwabo iyenyuka kuze kube phakade naphakade abasena kuphumula imini nobusuku labo abakhonza isilo nesithombe saso nakulabo abalamukele uPaul wegama laso ukhonza isilo chaza nje ukuba umuntu ongakholwa isilo uSathane nalombuso omnikeza amandla ngekhathi yokugcina kuchaza ukulandela indlela yokuphila yasezweni phila njengabantu abangakholwa umuntu ongamfuni uNkulunkulu uthi ke la uNkulunkulu bonke abanjalo baya kuliphuza bayoyiphuza inkomishi yolaka likaNkulunkulu efaniswa newayini elingaxutshiwe ngilayeleni bangcwele sengiyaqeda manje Ulaka likaNkuluNkulu liyavezwa namanje eyintweni zasemhlabeni. Lobu buhlungu esidila nabe emhlabeni kuulaka likaNkuluNkulu ngenxa yezono zethu nokufa kwasemhlabeni kuulaka likaNkuluNkulu. Kodwa konke kuqutshiwe. Kunjengewayini babethi mabenze iwayini ngoba befuna lingadaki balimixe namanzi, balixube namanzi wayini ukuze lingabe strong kakhulu. Kuthiwa la kunesikhathi esizawula khona uNkulunkulu eyobaphuzisa iwayini elingaxutshwanga uNkulunkulu sazowususa umusa olakeni lakhe okwamanje ulaka likaNkulunkulu lihamba nomusa uthi ugula kodwa kunabantu abakududuzayo uthi ugula kunodokotela abakulekelelayo ubuye ubengcono noma ugulela ukufa kunembhede yantofozela kunama painkiller konke kwasemhlabeni ubuhlungu buxutshwe namanzi buyiwine elixutshiwe namanzi kodwa kunesikhathi esizawula khona uNkulunkulu eyokuphuzisa inkomishi yolaka lwakhe olwe uyoyikhipha idilution uNkulunkulu akuzwise ngokuphelele ulaka lwakhe ngezono zakho kuthiwa ke lolo laka ku verse 10 bayahlushwa ngomlilo. Ukuhlushwa kuchaza itorture. UNkulunkulu uhlele itorture ukuzwisa umuntu ubuhlungu ngaphandle nje kokumbulala. UNkulunkulu kune torture ayihlelile yomlilo nalesalfa lehilayo emakhaleni phambi kweingilo sengcwele naphambi kukaJesu Kristu. Bese ethu verse 11 intuthu yokuhlushwa kwabo iyenyuka kuze kube phakade naphakade. Kuchaza ukuthi ayipheli. Akusikhona ukusha okuzohamba kuphele. Imizimba le abayovuswa naye mathuneni imizimba engafi. Siyasha lesikhumba kodwa sipheli. Siyasha kodwa umuntu wakhona akafi. Ingunaphakade naphakade iminyaka ngeminyaka, thousands, millions, trillions of years, abantu bayophila kanje ingunaphakade. Ngiyesabeka bazalwane. Ngiyesabeka ukuyoma phambi kaNkulunkulu izono zakho ingaxolelwa. Mina ilamavesi uNkulunkulu angithusa ngawo wangiqhubela ensindisweni ngawo. Ngoba avuleka amehlo ami ngayesaba ngempela lento. Wase uNkulunkulu wangikhomba kuJesu la izono zami zingaxolelwa khona ukuze ngingayi kulokhu kubhujiswa kwasesihogweni. Yilokho nami engikufisayo for thina sonke. Isono siyahlulelwa. Inkokhelo yaso iyukuhlupheka nokufa okubalwa kukhona ukufa kwesibili okuyisihogo. Kubalulekile ukuthi masikhuluma ngevangeli sazi ukuthi sisindiswa kuleyo nto leyo ukuze ungezwe umuntu ethi ivangeli alingisebenzeli mina. Mawuthi alikusebenzeli kanjani? Athi ngoba nginawo umsebenzi. Angiwutholanga umshado futhi ngiyagula into zama ihambi kahle. Ubone ukuthi akakazalizwe ivangeli okwangempela. Nansi into esihlengwa kuyona. Nansi ingozi yangempela. Amen. Asithandazeni.